Log Talk Radio.
Bakunzi baragite meno ngiye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu nitwashimye Jean Paul ubasuhuza kandi ubahikaze mu biganiro bya Raditeme turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2021 ikiganiro n'uyu munsi kiratangiye rero mu masaha na ku minota mike cyane ubwo ndibaza ko turi bugire ikiganiro cyiza.
Menyeshe yuko uno munsi nakanyamuneza ku Burundi ndazi yuko atamurundi numwe atanezerewe kuri uyu munsi kuko na bene wacu bo ngaha mu gihugu kibanye cyo Rwanda uno munsi bashitse ngaha kudushigikira
uwo ni president Evariste Ndayishimiye ubwo yavugaga ko Edouard Ngirente ministre w'intebe w'u Rwanda yari mu Burundi mu rwego rwo kugira ngo yizihize cyangwa afatanye n'u Burundi kwizihiza isabukuru cyangwa se independence ubwigenge bw'u Burundi ahagarariye Kagame ibi rero turabigarukaho mu kanya abo mwumvise nabo n'abaturage b'u Rwanda murabizi ko batangiye kubahiriza aya mabwiriza cyangwa bose batangiye kubahiriza aya mabwiriza yo kugera mu rugo ngo bahitagira mu rugo saa 12 aba benshi rero bari bafatiwe muri Yelka ni amakuru yacu ari nako amakuru yacu arayo kwizerwa nuko bafatiwe hirya no hino ariko bakaba bari basa naho babitswe hariya kuri Yelka kuri stade ya Yelka ubwo rero mwumvise umujinya uhari mwumvise kwinuba bafite kubera imyitwarire mibi ya polisi ndetse n'ubutegetsi budashyiraho ingamba cyangwa se choices avenues zindi zatuma abaturage bakomeza kubaho ibi rero ingaruka zabyo ngo twabivugaga mu minsi yashize mu kiganiro ndumva nagiranye na Benon nuko iherezo ry'ibintu nk'ibi ngibi ari yuko habaho kugumuka ndetse no kunanirwa kwihanganira igitugu ingaruka zabyo rero ejo bundi muzaba muzibona ikiganiro cyacu rero bakunzi ba radio Iteme kiratangiye ndetse ndagira ngo mpere kuri iyi nkuru ya president w'u Burundi ubwo yakiraga ministre w'intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente iyi nkuru ntabwo ndi buyivuge muri cadre ya independence ariko mbere yuko njya kuri iyi nkuru ndagira ngo mbanze mbwire abakunzi bacu ko uyu munsi nanjye nari umutumirwa ku kiganiro cya urwatubyaye gitegurwa na Anicet Karege ndetse na Benoit Umuhoza iki kiganza kikaba cyaciyeho ku manywa cyaciyeho uyu munsi ku wa kane kubera yuko u Rwanda supposedly cyangwa se narwo rwagombye kuvuga ko rwabonye independence uyu munsi twabikoze ikiganiro rero ntabwo ndi buze kubigarukaho independence y'u Rwanda sindi buyitindeho kubera impamvu yuko twakoze ikiganiro kigamije uyu munsi ni ikiganiro rwatubyaye ikiganiro cy'u Rwanda Benoit Umuhoza ndetse na Anicet Karege twari kumwe muri icyo kiganiro n'umwe mu bayobozi ba Ishaka Dafa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire cyangwa se rikuriwe cyangwa umuyobozi waryo ni Madame Victoire Ingabire akaba rero uwo twari kumwe kwa yari i Kigali mu Rwanda niho twavuganye ari niho nako twafatanyije ikiganiro ari ndagira ngo nongere mbisubiremo ku icyo kiganiro mutavuga muti kuki mwirengagije independence n'ibindi mudashaka kubiganiraho uyu munsi urangwa na independence Dadi Teme yakoze ikiganiro ku bijyanye na independence uyu munsi ni Anicet Karege wagihostinze ikiganiro urwatubyaye musanze kumva kwa gatatu ariko cyavuzwe uyu munsi kubera amateka y'u Rwanda ajyanye n'uyu munsi twarimo uyu munsi rero nubwo tugiye kuvuga kuri independence y'u Burundi nabwo ubwabyo ntabwo ari independence nyirizina ahubwo ni byaranze uyu munsi Burundi bufite uburenganzira bwo kwitabira gukorera ko kwizihiza independence yabwo bufite ibyo bwishimira bwagezeho twebwe turibanda cyangwa se radite miribanda kuri présence ya Ngirente mu Burundi mu gihe uyu munsi nta kintu kigeze kivugwa mu Rwanda nta independence mu Rwanda bizihije Ngirente yagiye guhagarara u Rwanda mu Burundi kwizihiza independence murumva ijambo rye murumva président ndayishimiye ariko nubwo mbabwiye ngo turibanda kuri présence ya Ngirente nayo ntabwo ishingiye kuri independence gusa ahubwo ni ukugira ngo twibutse abavandimwe bacu abaturanyi nk'uko Perezida Shimi yabivugaga b'i Burundi yuko bagomba kwirinda cyane no kwitondera icyo bashobora kwibeshya ko ari ubucuti hagati ya FPR na CNDD FPR cyangwa Leta y'u Rwanda ihari na Leta y'u Burundi kuko icyo bashobora gukora bakikoreza bagifatisha amaboko abiri ndabizi ko General Ndayishimiye ari umusirikare niyo mpamvu nkoresha ijambo general ariko u Rwanda ntabwo ruyobowe na Kagame muri iki gihe ntabwo ngo harya bavuze ngo nta ngo ndagukunze nivamo ndakwanga nivamo ndagukunze rwanda ndakwanga nivamo ndagukunze banza ndagukunze nivamo ndakwanga yashoboka ariko ngo ndakwanga nivamo ndagukunze c'est vrai ntabwo bishoboka ntabwo igihe bashaka gutembagaza leta y'u Burundi ntabwo ari uko uwo barwanyaga ari Pierre Nkurunziza no niko babayeho igihe cyose niko bamye babikoze muri Tanzania barabigerageje avuga ko azahitinga Perezida Kikwete wita umu role model cyangwa se umuntu w'inshuti cyane umuntu wagize uruhare rukomeye ku Burundi sinzamuhitinga ntazamenya ikimukubise cyaramunaniye kubera ko atabishobora ntabwo angana na Tanzania kuri muri iyo regard nijya bikoze n'ubu aracyabigerageza mu Bugande n'uyu munsi aracyabigerageza mu Bugande yewe n'ikimenyimenyi n'aba bantu bavuga barashe Katumba Wamala bavuga ko ari elema zimwe ko bamwe bafashwe bavuga ko ari elema zimwe ziva muri za ADF hari amakuru agaragaza ko ADF na FPR bishobora kuba bifitanye imikoranire cyane cyane kubera bya bindi byo kuvuga ngo umwanzi w'umwanzi wawe ni umukunzi wawe n'inshuti yawe ntabwo ngiye guca urubanza kuri ibi bintu ariko kuko abantu bafashwe ubwo aba batuma tuzabamenya ni muri operasiyo yakozwe yo kurasa uyu musirikare mukuru wabayewe n'ingabo za Uganda iperereza rero rikaba rigeze ahakomeye kuko bafashe abamurashe umwe nubwo yapfuye ubundi akaba gishakishwa ariko abenshi barimo boko ya polisi ni iminsi ya vuba rero tukamenya niba ukuboko kwa FPR kurimo gusa imikoranire yayo na ADF yavuzweho inshuro nyinshi ndizera nashidikanya ko n'uyu munsi urupfu rwa Katugwa Wamala rushobora kuzaduhishurira nako byinshi mvuze kuri uriya rupfu nako kuri uriya raswa rya General Katumba Wamala kubera uburyo Kagame na leta ye bagerageje inshuro nyinshi cyane bohereza izi ntasi zitagira uko zingana bamaneko ba gisirikare bamaneko ba gisivire murabyibuka muri MTN abantu bari barazanye bamaneko babo ngo kugira ngo bazajye bafasha abamotari b'Ubugande kugira ngo bazajye bateza umutekano muke muri Uganda ibyo byagaragaye ku Rwanda rwa rufite mu Rwanda ibyo tuvuga byabaye muri Congo noneho byo nta nubwo tuvuga ngo barabigerageje barabikoze babikora bavanaho bica bavanaho Mobutu barangije bica Laurent Désiré Kabila bafatanyije barakorana bagezaho ababwiye ati nyaboneka mwaramfashije mwakoze ibishoboka byose ariko kuyobora abanyarwanda kumva ari abantu igisirikare cy'urugo cya Congo kiyoborwa n'abakongo n'abanyarwanda ikibuga cy'indege kiri kontrole n'abanyarwanda bari abadani munyuza bariya bose iyo babaga hari kishasa harimo birirwa bapakira indege zizanye amakota zizanye amazahabu zizanye ibintu byose by'ubucuruzi bivana mu Rwanda babaga kishasa dani munyuza James Kabarebe yari chef d'état major nabwiye ati ibintu bigaragara nabi mwaramfashije mureke intege ke dukore amasezerano ni mwebwe ba mbere muzaba beneficiaries ba mbere ni mwebwe ba mbere ni mwebwe ba partenaire b'imena n'uyu munsi tuba tumeze neza nk'abanyarwanda duhahirana na Laurent Désiré Kabila imiryango yari yayifunguye sinzabibagirwa sinzabajya kwa mwangeje ku butegetsi ari n'amagambo y'ukuri baravuga bati vuga uvuye aho katukwereke ahubwo baramwica muhungu warasimbura bati tugomba nitura tugabane niko ingabo za special forces zabaye muri Congo gihe cyose hari n'igihe byagezeho bagataha abanya n'abakongo baratangara bavuga ati nitwe tuzi ko haringa onivuze ati bagomba gutaha n'abazerwa bamwe batangiye kuvuga bati no ibi ntabwo bikorwa n'abakongomani nimwe ndimi bavuga si z'abanyarwanda barataha batatwumirwa twese kumva ngo habayeho operation yo gutaha kw'abanyarwanda bagiyeho ryari ibyo ntitwatubitse uko byarangiye abajenero b'abakuru barahura bati baraherekezanya za operation zira wumvaga za Kimia 1 and 2 Sokola umoja wetu izo zose za operation bakoranaga ibyo byari uburyo bari barafashe hostage Kabila fisi nta nshuti ya Kagame ibaho nyakubaha perezida Ndayishimiye nta nshuti ya Kagame ibaho reka ngaruke mu Rwanda ubutegetsi Kagame yagizehera amaze kurya kuri gata amaraso ya Habyarimana ntabwo ari mwe gusa harimo perezida w'u Burundi ibyo byose ntarabibazwa kwerekana yuko ushobora kugira ubucuti na Kagame ndabizi ko buri gihugu kigira interest zacyo igihugu kigira inyungu zacyo ariko inyungu zo gukorana na Kagame nta na rimwe zigeze zibyara umusaruro uretse n'ibihugu bituranye uretse n'abo bafatanyije kuyobora n'amana kumbabarire uretse n'abo bahanye imbibi reka nibande kuri perezida Yoweri Kaguta Museveni niwe wamufashije uburyo bwose bushoboka ku buryo ni nk'uko ushobora kuvuga uti umwana ntashobora gutamira ikirayi ataronka kadufate ko Kagame ubu ngubu arimo arya ibirayi cyangwa ibijumba cyangwa se ibigori ariko hari aho yageze atashoboraga no kumenya n'ibyo ari byo yafunguwe amaso na perezida Museveni aramuherekeza aramufasha aramubwira inama aramumentoringa kugeza n'ubwo yadefandaga interahamwe zabo yenda no muri dawuni inyungu yabivanyemo ni iyi 98 abasirikare ba uganda n'ab'u rwanda bararasanye imirambo y'abanyayuganda yari hari ikisangane ibyo Kagame ntiyigeze abibazwa abapfa imitungo nta kiri mu gihugu gitari icyaha ibihugu byombi byahawe gasopo binabuzwa no kohereza abasirikare kwiga muri amerika nka sinyi yo kubabwira bati ibi ntabwo bizihanganirwa ariko yarabikoze nyuma yaho yakomeje kugira amajanja akoresheje abasirikare akoresheje ubutasi gushaka guhirika perezida Museveni uwo ni umuntu ubundi wakavuze uti yagombye kumusenga forever imyaka yose avuga ati thank you Mr. President Museveni iyo hataba wowe simba narageza aho nageze ariko ntabwo ariko bimeze kubera ko indashima akaba ari umutesi ari umwana murizi nako uri spoiled ibyo byose amateka yose aratwereka ko nta nshuti ashobora kujya navuze Tanzania navuze Ubugande Ubukongo Uburundi ejo bundi mu gihe cy'abapushisti genda ushobora kuvuga uti jyewe strategy yanjye ishobora kunzanira bariya abapushisti nubwo yabaza nubwo yakuzanira General Niyombare n'abandi ntibivuze ko azaba abaye umuntu ntibishoboka keretse ko nawe ufite inzira yawe cyangwa ufite strategy zawe ntabwo mvuga ko utabitekereje ushobora kuba ufite indi migambi cyangwa ufite izindi nzira ndagira gusa ngo nibutse ko uyu atari umuntu wo kubana nawe mu karere ageze ahantu abantu bose badashaka babariho bamuvumira kugahera twizere ko nawe utazamugarurira icyizere cyangwa se ukabana mwishye wamwibeshyaho nyakubahwa perezida ndabyibuka 2005 nari Burundi nahahuriye na n'umutekinisiye wo muri MINADEF Roger niwe wagiye Burundi gufasha u Burundi cyangwa perezida Nkurunziza kwinstala systeme y'amatora mu Burundi uwo yitwaga ko arimo umufasha nk'umuntu w'inshuti igihe cyarageze aravuga ati niba utemeye ko uzajya urigata munsi y'ibirenge byanjye njyewe noneho ndashaka ukuntu wavanwaho wava ku butegetsi nkoresheje abarundi bakuvaneho uwo ntabwo ari inshuti ushobora kwizera icyo gihe perezida Nkurunziza yari azi ko afite umuturanyi yari azi ko afite umubanyi yari azi ko afite umuntu waba baraganiriye kuri revolisiyo noneho no mu gihe cy'amatora kuvuga ati ndakohereza staff banjye bagufashe ingaruka zabyo zaragaragaye abo bapushiste n'uyu munsi bari hariya n'uyu munsi haracyari possibility yuko ashobora kuba agishakisha inzira zo kugira ngo ateze umutekano muke mu Burundi ntazabireka kuko nibyo akora gusa nibyo azi ntazi gukora neza ndagira gusa ngo utazamwibeshyaho reka noneho turebe iyi discours iwamuhagarariye urebe niba nayo ari umuntu ari genuine ari umuntu koko ufite ubutumwa bw'ababanyi reka tubanze tumwumve
nagira ndamenyeshe yuko uno munsi n'akanyamuneza ku Burundi ndazi yuko atamurundi n'umwe atanezerewe kuri uyu munsi kuko na bene wacu bo ngaha mu gihugu kibanye cy'u Rwanda uno munsi bashyitse ngaha kudushyigikira aha rero turi kumwe n'umushyikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda nawe nagomba ndamutumire ashike ngaha aramutse abavukanye b'abarundi.
Excellence, Monsieur Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, c'est pour moi un grand honneur et plaisir de prendre part à cette célébration du 59e anniversaire d'indépendance de la République du Burundi, représentant Son Excellence Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. Au nom de Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda et du peuple rwandais, je tiens à vous adresser nos vives félicitations, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple burundais, à cette importante célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi. Je profite également de cette occasion pour remercier le Président Evariste Ndayishimiye de nous avoir invités à faire partie de ces moments heureux et historiques pour votre pays. Nous sommes reconnaissants pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée à Bujumbura. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer notre partenariat stratégique. Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples. Le moment est venu pour le Burundi et le Rwanda de s'appuyer sur les fondements solides de nos liens historiques et culturels afin de parvenir à la prospérité au développement durable. Excellences, Monsieur le Président, permettez-moi encore une fois de vous féliciter pour cet anniversaire d'indépendance de la République du Burundi et de vous souhaiter prospérité, paix et succès dans la voie du développement de votre pays. Je vous remercie. Murakoze cyane.
Murakoze cyane.
Turaza kugaruka kuri diskuru ya President Ndayishimiye ariko reka ngaruke kuri diskuru ya Ngirente I Burundi. Ariko mbere yuko nza kuri iyi diskuru reka bariyo mperaho. Diskuru ya Ngirente number one yari yayi Fabrice ku gapapuro yari afite buriya niyo mpamvu bumvaga bisa naho agenda apfundura ibintu ariko yari yagashyize mu mufuka n'igipapuro nyine nawe wumva ntabwo ari ikibazo icyo ariko yavugaga ati nimbona opportunity ndaza kugisoma kuko ntabwo yari kuzazanye disikuru na kubona afite disikuru mu gitabo wenda atazi niba ari bugire opportunity yo kugira ngo ayisome avuga ati reka niteganyirize icya mbere yari yabyanditse kubyandika ntugire ngo ni ukubera ari opportunity gusa yari ategereje ni uko yagombaga kumenya ko ibintu avuze byose atagomba gutandukira akagira ikintu cyatuma nibura ateshuka na gatoya akavuga ibintu bivuye mu mutima we ejo akazajya kubibazwa mu nama y'abaminisitiri akaba bakamushyira ku gatuna mwene ni nayo mpamvu yashyize kariya gapapuro hariya akavuga ubugambo amagambo mbabarire abiri ariko ayo magambo adafite icyo avuze reka mbabwire uko nta kintu avuze aravuze ati mbere na mbere ndagira ngo mbahe felicitation nyakubahwa perezida Ndayishimiye kuri importante celebration mumbabare mumbwire felicitations yitse kubera ko mwebwe muzi agaciro k'uyu munsi importante celebration mwebwe se rero importante mugani ni iki cyatumye nawe udashobora kuvuga ok ni celebration importante ko mwese mufite amateka mukamara yigeze kuki mwebwe wanyu utavuze ko yari importante niba ari importante kuki wanyu uretse kurwana na guma mu rugo gusa hari ikindi kintu cyagaragaye kiranga ko uyu munsi ari independence ati ni umunsi uri historique
ku Burundi ku Rwanda ko ntabwo ari historique nikikubwira ko ibingi bari ibintu byo gupfundikanya gusa abayashyize hari yavuga ibintu ntabwo birimo biri contradictoire ariko azi neza ko nta kintu kirimo ariko ikintu cyanshimishije ari nacyo nsorezaho muri iyi nkuru ni ahantu yavuze ngo muri aba partenaire strategique muribaza kwitwa igihugu cy'umuturanyi w'u Burundi muvuga ururimi rumwe mwakoronije kimwe muhanye imbibi muhahirana umunsi ku munsi mukaba ngo muri aba partenaire strategique hari icyo tatubwiye ntabwo ari inshuti ntabwo ari ababanyi baturanye nk'abavandimwe ahubwo ni aba partenaire strategique ibyo ni inkuru ni amagambo yangire ni ntabwo ari ayanjye ntabwo ari partenariat ishingiye ku myumvire imwe ku bintu ahubwo nuko ari aba partenaire abo yise ko ari aba strategique ni ukuvuga ngo tugomba kubana kubera ibintu runaka dushobora kuba yenda twafatanya mu bundi buryo ariko umubano wacu ntabwo ubundi ari given arangiza avuga ngo le moment est venu igihe cyageze kugira ngo turebere hamwe inyungu z'ibihugu byacu byombi igihe cyageze koko kigeze se abantu mwabanye muvuga rumwe muturanye mumubone independence rimwe kubera ko mwabona independence kubera ko nyine muhuje byinshi ukavuga ngo igihe kirageze really cyabujijwe n'iki kare kose n'iki cyatumye igihe kitagera mbere ya byose ibyo rero bikaba ari bimwe mu byo Ngirente yavuze ibintu nabonye nshaka kongera kugaruka ntabwo ari ibintu bisanzwe ko nk'umuntu uri muri organisation politique irwanya ubutegetsi yenda ko twavuga ngo hari ibyo tutabona bitagenze neza ku Burundi kuko ntabwo ari icyo gihugu twebwe ntabwo ukwisanzura dushaka guharanira ubwigenge cyangwa se uburenganzira bwacu ntabwo ari ku Burundi ariko n'abavandimwe natwe nk'uko Ngirente yagiye kumubeshya ndumva ari uruhare rwacu kugira ngo natwe tuvuge ibyo tubaziho nka leta y'u Rwanda turwanya kandi tuzi iki kintu cyo kugira ngo nyakubahwa ndayishimiye uhamagare wowe ubwawe wakire Ngirente njye nabonye ko ubutaha nibikunda nimwongera guhura ntabwo bikwiriye impamvu ni iyi cya mbere Kagame ntiyaje yohereje ministre w'umuhagarariye ntabwo aho ngaho ari kure cyane ni hafi rwose niba adashobora kuza ku muntu w'umukuru w'igihugu ungana nawe wamutumiye kandi we nta zindi obligation dufite uretse biriya nabonye avuga bya gender equality nibyo yiwe avuga kuri YouTube nawe ko asigaye ari umu YouTuber nk'abandi bose yagomba kuba yagiye hariya yanyarutse ntabwo agomba kohereza Ngirente igihe yohereje Ngirente rero ko nabyo birashoboka ko yaba afite obligation nyinshi akoze nyine nyakubahwa perezida ndayishimiye uzongere kumuha ikaze ari wowe ari Ngirente yohereje naza Kagame uzamuha ikaze ariko niyohereza undi muntu niyohereza biruta kohereza Ngirente akohereza uwo ari we wese wundi uzahemeya wa Bujumbura ari umwakira kuko nta neza bazanye nta neza ibagenza bafite ikindi kibagenza ntibagenzwa na kamwe icya kabiri ikindi cya kabiri ndaza gusoma ubutumwa bwanyu murakoze ikindi cya kabiri ni uko n'igihe yafashe disikuru turaza kubishyira kuri videwo muzira kubireba n'igihe yafashe umwanya wo kuvuga ntiyigeze na kureba yarebaga audience umaze kumuha ikaze umureba mu maso anavuga disikuru umureba wowe ntiyigeze kureba mu maso ahubwo yagumye asoma abwira audience kandi akubwira ngo monsieur le president iyo video muze kuyireba uyu mugabo yabaye hanze aza agaciro ko kureba mu maso umuntu barimo kuvugana ariko noneho kuri iyi ka ni perezida w'igihugu wagutumiye uguhaye ikaze iyo ni honneur wari ugize yo kuvuga ati nione angize yo kugira ngo abari wowe wenyine unyiherika zereka nibura umuhere spe yibanze ku mureba maso nabyo yigeza akora apfundura ibitari ibipapuro mu mvuni koti arangije ajya kuvuga ari amagambo mwumvise biriya rero nagasuzuguro kari kakarande kari Kigali mu Rwanda ni nayo mpamvu nkubwira nyakubaha ndayishimiye ko aba bantu sabana ntabwo ari contradiction ntabwo ari abantu bwo kwizera ntibagenzwa na kamwe nta n'ikintu wabakorera kugira ngo bagukunde nta kintu wabakorera kugira ngo bakore ibintu biri mu nyungu z'u Burundi n'Abarundi ntibishoboka uyu munsi ubwo batashye baraye bapfundikanye ibintu by'uburyo baguhirika ku butegetsi niko bameze niko baraninga businesses zabo ntabwo babikoze Burundi gusa barabikora muri Congo barabikora muri Uganda barabikora muri Tanzania wibaza ko wowe hari iyindi neza bakugira cyangwa hari ikindi kintu wavuga wabaha kirenze cy'abandi babonye babahaye n'ibishoboka na Laurent Désiré Kabila wabahaye imari nawe ntibanejejwe bumvaga ko bagomba kwikoreramo igihe Kagame adategeka atagutegeka ntabwo bikunda ndabivuga mbizi ko muramuzi neza ariko nubwo Burundi bwakumva ko Kagame ari umupartenaire strategique ingaruka zabyo mwazifatisha amaboko abiri nta muntu Kagame yigeze akirana neza nawe cyangwa uzumva avuga ngo yangiriye neza umumbwire mu karere umumbwire mu mahanga beto basangiye ubucuruzi nawe nabo noneho ngaruke kubo bafatanyije urugamba babanye bajyanye wowe uyu munsi urashobora kwicara n'abajeneho bandi mwarwanye muri CNDD mukaba mwicarana mukavuga ati dore uko twabigenje dore uko twatsinze urugamba cyangwa se dore aho twageze kugira ngo tugiye kumvikana nta muntu ashobora kwicara muri iki gihe ukabivuga nta n'umwe ubu ngubu mwo yajyanye basangiye hamwe bari mu bishoboka ndumva yari responsibility yanjye kugira ngo ntange ibitekerezo byanjye na opinion yanjye kuri ibi bya kuri iyi invitation ya Ngirente ariko reka mwumve nyine uko president Burundi we yagize ikinyabupfura ko abandi bagira ikinyabupfura ariko ibyo yabonye ni return n'ibingibi reka twumve
tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho president Evariste Ndayishimiye yemeza ko agiye gutaha
ndagira ngo mbabwire ko ni credit duha VOA inkuru ntabwo ari yacu ni VOA yayitangaje reka tumwumve
tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho president Evariste Ndayishimiye yemeza ko agiye gutangura igice n'ibihe bishasha hagati y'igihugu ciwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda yabivuze mu birori byo kwibuka imyaka 59 iheze Burundi bwikukiye ni birori byitabiriwe n'abategetsi b'ibihugu bitandukanye barimo Edouard Ngirente umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikanez
ibirori byo kwibuka imyaka 59 iheze Burundi bwikukiye byabereye ku kibuga mpuzamakungu cy'umupira w'amaguru cyitiriwe Intwari cyahoranye izina rya Rwagasore yarondeye ntayo kwikukira kugeza mu mwaka 2019 wahoze arangoye Burundi Pierre Nkurunziza agihindura izina mu bashyize ibiteka harimo umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Central Africa Faustin Archange-Touadera wa president Evariste Ndayishimiye aheruka kugendera yimikwa mu mabanga intumwa z'Ubuganda Tanzania na Kenya hamwe rero n'umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente mu ijambo ashikirije Abarundi n'abanyamahanga ba mu gihugu president Ndayishimiye yasabye Abarundi kwirinda amacakubiri ukwasa kose no kwankira wese yobagunga yibutsa yuko amabi hamwe no kudatera imbere kw'igihugu byatewe n'abakoloni aha wikaze umushyitsi yavuye mu Rwanda Ngirente yashimye kuvuga mu Gifaransa
je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous monsieur le président pour renforcer
ngomba kwibutsa ubushake bw'u Rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa president mu gutsimba taza imigenderanire yacu ndizera neza ko twembi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti yasanzwe no gufashanya kubw'ineza y'amahanga yacu igihe kirageze cyo kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama
parvenir à la prospérité au développement durable
ni kongirente yavuze yabona no kwibutsa ko yaje mu birori nk'intumwa ya president Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda kumugereza ubutumwa kuri president Kagame hamwe no kumushimira cyane maze yizeza ko agiye kugura urwa ikindi gice cy'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi
ni mwaba mubibona neza abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turabyaruzanya icyo nagira ndababwire ni kimwe icyo nagira ndabamenyeshe ni kimwe mu kirundi no mu kinyarwanda tubivuga kumwe iterekwa n'ikibona ikibwirwa n'icumva kandi mu migenzo y'ikirundi n'ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe na karenge kubona rero uno munsi mutuzaniye akarenge birafise icyo bisigura twabonye kandi twumvise turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika Uburundi n'u Rwanda turizeye yuko tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishyashya ubu ni umwizero yuko kiriya gitabo twari tumaze iminsi twandika tujya tukizingure tugisomere hamwe hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi cy'icyo gitabo twavuga tuti buke bw'ubwuzure bushyashya turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishyashya bigira bishike abarundi ndabasabye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo kwifate nk'uko ibihe bimeze
imigendane hagati y'Uburundi n'u Rwanda yatotekaye mu 2015 ubwo umuhisi perezida Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari ibyo bihugu uko ari bibiri byagumye byagirizanya kubikiranira abansi kugeza mu mwaka uheze mu kwa cumi abashikiranganje imigenderanire bahurira ku mpaka wa Gasenyi Nemba bari kumwe n'abaseruka ibisata by'iperereza mu gisirikare maze hakomeza kuganira ku mpande zose perezida Ndayishimiye yavuze kandi ko ashimishwa no kubona ubumwe bwa Buraya imigenderanire yatotekaye icyo gihe nyene uriko bushaka kwiyunga n'igihugu cy'i we asabye yoshira hamwe kudashira amananiza mu biganiro bari koragiranira eroje uri ka neza ijuru rya Amerika
oya gose nta gitabo gihe na gitabo cya kwandikwa na Kagame kijyanye ni neza gishobora kubaho mu buzima ntibibaho buri muntu wese atanga ibyo afite ntabwo uzasaba insina y'intoki ngo izere inanasi kandi inanasi nayo ntabwo uzayibwira ngo izere uruzabibu cyangwa marakuja buri kintu cyose kivamo icyo gifite ntabwo kibazaguha ibirenze Kagame nta kintu kiza yaguha kuko ntacyo afite reka ntabwo ari ukuvuga ngo hari icyo akwimye ni uko nawe ntaho yifitiye ibyo afite arabitanga ni ubwicanyi ni ubugizi bwa nabi ni ukuvangira abandi bakuru b'ibihugu ni uguteza umutekano w'ikindi bihugu ntabwo atinya kujya no gufata indege akajya muri South Africa akajya za Dubai akajya gushimuta abantu mu izina ry'Uburundi mu byibuke ntabwo mbona ikintu cyatuma na kimwe ahubwo yarakwiye kwamagana gusa icyo nemera cyo Kagame naramuka aguhaye ukuboko muri ino minsi uzamenye ko ari habi kandi kugira ngo yegere hejuru ntabwo azahaguruka muhagurukane cyangwa se ngo muhuko kumuhaguruke ahubwo azagukandagira mu gatuza cyangwa ku mugongo kugira ngo ahaguruke niko ateye niko ameze ntawe uhinduka muri iyi myaka ndagira gusa ngo bagenzi bacu b'Abarundi baramuzi abyo basiyenda abari impamvu zindi mugane nkuko babyita ngo ni strategique ariko nta strategie nayo ihari n'abagome gusa ndagira ngo njye kuri iriya ingingo yindi ya COVID mu Rwanda abaturage benshi bafungiye muri stade ntabwo ari aha gusa hari n'ahandi henshi mwabyumvise ubwo barimo bavuga binuba bavuga ko twese turi abanyarwanda nta kindi kidasanzwe muri bwumvemo urete umujinya no kurambirwa abanyarwanda barananiwe aha ngaha aravuga ati twese turi abanyarwanda twese COVID yaradutunguye twese COVID yaradutunguye ntawari uyiteguye aba bantu bose bumva barusha ubwenge leta iyi myitwarire ya leta y'u Rwanda nibyo duhora tuvuga aha ngaha kuri radiyo iteme ntabwo ari ukuvuga ngo abaturage ni ukubera ko basanzwe badashaka kubahiriza amabwiriza cyangwa amategeko
niba hari abantu bagombye kwihanganirwa n'abanyarwanda munsi y'ingoma ya Kagame. Icyo abaturage barimo kuvuga nuko imyitwarire ya leta yo gusa nk'aho hari bagomba guhita biadapta kuri iki cyorezo bidakwiriye. Mureke tubeho guhaha, guhahira urugo, ushaka imibereho, ukubaho, ntabwo bakingirana mu nzu, warangiza umuntu wese uje ngo nyura hariya, nyura hariya. Ibyo bintu ntibishoboka. Ibyo byakorwa mu bihugu aho babwira uti ndabashyira hariya mu nzu, ariko dore tren iranyura aha, iragenda igemura. Bis ngiye metro ni uku nguku, za tram ziraza, imodoka se zabugenewe ziraza zibagemurira. Ibyo nta bihari. Babwira umuntu uti saa kumi n'ebyiri, kandi yenda saa kumi n'ebyiri n'igice nibwo yari agiye gufata ayo mafunguro, iyo ngiyo yari yagiye, ariho cyamujyanye. Nta handi hantu uri bukure uyu mujinya, iyi myitwarire. Kandi covid ntabwo iri burangire, igiye kuba nyinshi ahubwo mu Rwanda. Aho kugira ngo leta yiadapte irebe ukuntu yabana nayo, ahubwo iravuga ati reka hejuru ya covid nduble noneho gahunda yo guhohotera abaturage, gahunda yo kubuza abanyarwanda uburenganzira bwabo. Banyarwanda, banyarwandakazi, ibintu birababaje ku banyarwanda. Leta y'u Rwanda yumva ko icyo ari cyo kigaragaza ko uri powerful. Reka nguhe urugero, ikigereranyo cyoroshye. Leta imyitwarire yayo ni nka bya bindi by'aho umuntu ashobora kujya aza akajya abona abantu bose akubita igipfunsi kubera ko ari batoya cyangwa se abarusha ibiro, akumva ko ya earning the respect, yagize icyubahiro kuko witwaje imbunda, indembo ya polisi, ukagira guhohotera umuturage umushyira muri stade, ukumva ko ubwo noneho wagize power over him, ko ubwo biguhesha ububasha, bagomba kugutinya, urakomeye, urihanganye. Ni bibi cyane. Banyarwanda, banyarwandakazi, ntabwo twasoza ikiganiro cyacu tutavuze kuri iyi nkubiri ya Kongere cyangwa se Amerika, ibintu by'abasenateri, abasenateri ba leta Amerika ndetse n'aba congress members. Gusa ngashimira congress member wanjye ko we mu bintu nk'ibi ngibi byose nk'uburenganzira bwa muntu, muri ibintu byo kwamagana ibintu bya byo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abanyarwanda buri gihe cyose mu nzandiko nka ziriya zigaragaramo. Congress member cyangwa se representative G. McGovern, ngukuriye ingofero kuko igihe cyose izi nzandiko zose zamagana Kagame buri gihe cyose aba ubuzirimo. Paul Rusesabagina, abasenateri n'aba congress members banditse urwandiko bongera gusaba yuko yarekurwa. Ariko noneho intambwe yatewe uyu munsi nuko Rusesabagina agomba kurekurwa kubera impamvu zitandukanye, harimo n'iza humanitarian. Ariko icyiza cyane cyangwa se itandukaniro ririmo n'ubundi buvugizi bwabaye mbere, murabizi ko hari iyindi nyandiko abasenateri bandi, ntabwo iyo nyandiko yari yabo yo kukwandikira Kagame amubwira ati please kora igikwiriye, murekure on humanitarian ground kubera impamvu z'ubutabazi. Kandi Rusesabagina arabikwiriye, nawe yabikoreye abandi muri Mirkolin, yaratabaye igihe byari bikwiriye, nawe akwiriye gutabarwa. Ikibazo ariko ntabwo ari aho ngaho gusa byagarukiye, ahubwo abasenateri banditse inzandiko babwira guverinema iyobowe na Joe Biden, banavuga ko bashaka kumenya icyo State Department ikikora kugira ngo Rusesabagina afungure. Yongeraho iravuga ngo afungurwe, ariko noneho no kuba Rusesabagina aramutse adafunguwe ingaruka bifite cyangwa se mwebwe ku mubano wacu n'icya gihugu mu bivuga hiki narabivuze ubushize kuri constitution ya Itazini Congress cyangwa se nabwo ndavuga muri rusange ko Sena isangiye foreign policy na president ibyo ni ibintu bitaruvuga ngo nubushake bwa nubushake bwa president wa Republika na president wa Amerika gusa harimo nuko nawe abasenateri bamwandikiye abakeneye kubifatanye bafitanye bujyanye na foreign affairs twagarutse rero akabazo twari dufite mbabarire akabazo twari dufite karakemutse nariho mbabwira ko abasenateri bandikiye foreign affairs banayibwira ko bakeneye igisubizo cy'icyo barimo bakora ariko muri conclusion cyangwa se muri paragraphe ya nyuma ku batuye ku mugabane wa Amerika ku batuye ahangaha muri Amerika bana babwiye ati murakora iki kugira ngo muprotege abandi ba resident bo muri Amerika nka Rusesabagina niki mutubwire icyo turashaka kumenya icyo mwabikozeho mu bantu wacu n'abanyarwanda ndetse niki mukora kugira ngo n'abandi bari kuri uyu mugabane batashobora kuzahura n'ikibazo nk'icyo Rusesabagina yahuye nacyo ibyo rero ntabwo abasenateri bashobora kubyandika n'aba congress members ngo bibe gusari advisory no bazasaba basabye na kuba barabisabye mu rwandiko kuko bakeneye ko bababwira icyo bagakoraho ngibyo rero iby'ikiganiro cyacu cyo kuri mugoroba tuzaganira tuzahura mu bindi biganiro byacu mu minsi iri imbere murabizi ko ibiganiro bya Radio TME ku wa gatandatu barimo tuganire ariko amatangazo yayo muzajye mukurikirana kuri gahunda ya Radio TME yenda bazakominika umunsi icyo kiganiro kizabera n'amasaha kizabera ikiganiro umuntu ku cyumweru ikiganiro cy'amadini ndabizi ko Madamu Leah Karegeya arimo ategura ikiganiro ku ruhare rw'amadini iyobokamana na politike ndetse tukazongera rero jyewe umwihariko ku kiganiro igihe ni iki kuwa kabiri mukomeze rero mukurikirane gahunda y'ibiganiro byacu umunsi w'ejo mbarariki ikiganiro tuzagaruka cyangwa tuzareproduce ikiganiro VOA yakoze sinagita ko ari ikiganiro ariko ni eho umuhanzi Ben Rutabana bamugarutseho kuri hari ukuntu bakora ibiganiro by'abahanzi mu cyumweru gishize rero bafashe umuhanzi nyarwanda Ben Rutabana mu ndirimbo ze ubwo mukanya nako umunsi w'ejo ntabwo ari igihe kinini tutabarambiye tuzabashyiriraho icyo kiganiro cyose uko cyakabaye kuko cyaciye kuri VOA mwari kumwe nanjye rero Jean Paul mu kiganiro uyu munsi mugire ibihe byiza mu minsi iri imbere tuzagaruka ku nkuru zijyanye n'uruhare rwa Rwanda muri Congo n'uburyo bakomeje gukumira bariya abasirikare bahoze barwana muri M23 kugira ngo badasubira muri Congo kandi Congo nayo ikomeje kubasaba mu kiganiro cyacu cy'ubutaha
soko Mumucho karande kubigeri hame abashaka intambara barindira ubusa Kamateka azero buhemu tureka mateka